6:12 imzuzu nje isithumba isithupha libumbene ke lona ke ihora leshumi nambili ngithemisile ke la uthi ngizobuya naye ke uLindi wakaDlamini suka lapha na ke kwa gender based violence and femicide response 1 uyona ke iCEO besibheka ke indaba ye gender based violence in a workplace siphinde sithole nokuthi ke bangasizakala kanjani kakhulukazi ke emphakathini chazile ukuthi ke ziningi inhlangano ezikhona ezisizakalayo kushuthi ke le ifund ekwazi ukuthi ke isize inhlangano ezilwisana ke nokuhlukumezeka kwabantu laphana ke emphakathini ke eyahlukene ifund le sungulwe ngonyaka ka February kanyaka ka 2021 laphana ke ngomhla ka 4 ku February kusho ukuthi ke inonyaka nje ikhona kodwa isiwenze omkhulu umehluko sithole ke imininingwane yakhe ukuthi ke singaxhumana kanjani nabo ngoba ngiyacabanga ukuthi ukhona umuntu olalele njengamanje one organization esiza ke umphakathi ikakhulukazi ke ngazo ke indaba zokuhlukumezeka kwabantu besifazane kwabantu besilisa kwabantwana lapha ke emakhaya Miss Lindi usakhona
yebo ngisakhona
Yeah, siyabonga. Siyabonga kakhulu. Ungasipha ke nje imininingwane ukuthi ke singaxhumana kanjani nani? Ikakhulukazi ngiyacabanga ukuthi ke khona umlaleli okhona njengamanje olalele uhlampune organization noma ke kukhona abantu akabaziyo abane organization esiza ikakhulukazi ke umphakathi uma kuza lapha ke endaweni ze violence.
Siyabonga. Sitholakala kwi website yethu www.gbvfresponsefund1.org gbvfresponsefund1.org and inombolo 1 khona phakathi kwe website yethu ke kula uzawuthola khona yenhlangano eziningi lapho ungathola usizo khona uma ngabe uhlukumezekile noma uyinhlangano engafuna usizo ama partners ethu siwanikile nakuleyo website so uyakhona ukuthi uqhubekele nakwabanye abaseduze nalawa wena ukhona khona sinawo nalawa ma details ngaphansi kwe heading ethi get support
nazoke siyabonga kakhulu isikhathi sakhe emsakazweni kweza family lakho nje lokuvalelisa kumlaleli
hayi siyabonga siyavalelisa kubalaleli sithi masibambeni sibambane ngezandla silwe naloku kuhlukumezwa kwabafazi nabantwana nabakhubazekile kunye namalunga e-LGBTQIA+ community ezweni
siyabonga kakhulu isikhathi sakho ube nosuku lohle
Nani kanjalo siyabonga nakubalaleli.
Nazoke uLindi wakaDlamini GBVF Response Fund 1 CEO sibheka ke indaba ye gender based violence in the workplace nasemakhaya uchazile ukuthi ke uma sisho i workplace asabheki kakhulu kuphela i office ngoba kulesi sikhathi esiphila kusona abantu sebayakwazi ukuthi ke basebenzele emakhaya kanjalo futhi ke uma uhambe ifunction noma ke umcimbi thizeni uhanjiswa abasemsebenzini uhanjiswa ngokomsebenzi kuleyo function noma kulowo umcimbi lowo uma uhlukumezeka lapho uyathathwa njengokuthi ke uhlukumezeke at a workplace noma ke in the workplace kusho ukuthi ke ngempela ke asiyiphatheni kahle singabahlukumezi abantu ziningi ke indlela ke zokuhlukumeza ayibalile la chazile ukuthi ke nakho ukuthi ke ube isiqhwaga nje lapha emsebenzini kwazi ukuthi nje mase sekukhulume wena hayi ke akuseqi umuntu ke emva kwalokho ngoba hayi usekhulumile bandlu banibani ngeke ngempela nje singabe nje sesiyona ngempela mangabe siphikisana naye sekhulumile nje uphatha abantu kanjalo nakho kuyi form of e-violence ukubuka umuntu ngehlo yabona nje leloso uyalazi ke leloso lelo ke elingalungile ikakhulukazi ke abantu ababukana ngalo lapha ngabe umuntu uyambuka ngendlela emenza ukuthi ke azize uncomfortable kona lokho kuyikona ke futhi ke ukuhlukumeza ziningi ke ukumhlukumeza ngokungamnika umsebenzi omfanele umhlukumeza ngokumbhulisha ukumhlukumeza ziningi inhlobo ke azibalile kodwa ke ngokusizakala kakhulukazi bashilo ukuthi ke basiza nama organizations lapha na ke emakhaya ezimphakathini lawa ke ikakhulukazi asiza abantu abahlukumezekile noma ke abahlukunyezwayo nabantwana abahlukunyezwayo emakhaya ungavakashela nje iwebsite yabo ethi www.gbvfresponsefund1.org www.gbvfresponsefund1.org www.ipsa.org. So sola ke lonke ulwazi ke oludingayo nanokuthi ke ungasizakala kanjani uma uthi udinga imali noma ke uxhaso lokuthi ke ukwazi ke ubhekana ke nalesi sihlava ke esibhekene naso ungakwazi ke ukuthi ke usole ke usizo ngokuvakashela ke yona ke iwebsite yabo isikhathi ke njengamanje ubona ke 11 minutes past 12 emsakazweni wakho iKhwezi FM senze